okanye zimbe ushise kandlela ukuzindlela zakho zilu thola indawo yakho yokuthandaza la uhlangana khona nabakini nabadala okanye zimbe ushise kandlela ukuzindlela zakho zilu thola indawo yakho yokuthandaza.
Amaketango manje ayaqashuka kushalaza abathakathi mengiqhamuka silwane imimoya sithandazela ukubopha umdali uzoyisolva wena mdali ungasikhohlwa sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso yiningi mthi manje ngisazokuthi ngithi sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso yiningi mthi manje ngisazokuthi ngithi.